Yeah, King. Namanje ke sisijoinwe uAnele Mkhize, such a young and a brave woman. Ukuthi abe nathi namhlanje to share i-journey yakhe and also her experiences. Anele, thank you so much, Mama, for joining us today and for being brave enough.
Thank you. Ngiyajabula like
hi. Siyakwamukela mama, siyabonga kakhulu. Mhlambe before we start nje, what does the term pregnancy, teenage pregnancy mean to you and how does it make you feel?
Honestly, it makes me feel so sad because into engahlelekile. Actually, you shouldn't be having sex or having a child ungashadile because it's a lot of stress and it's financial struggle nje. Actually, into enhle ungayenza samncane.
Ngicinsile mama, wow, you're so brave. And umuhle kanjani? Awubona? She's so beautiful. Yes, mama, she's gorgeous. Phalaphala
ena, senginomona ngani?
Awu King wangijikela namhlanje. Hayi bose boni yelo bonu King siyangijikela. Mhlawumbe nje Anele, at what age did you have a child?
Ngakhulelwa ngina 17 and then I gave birth senga 18.
You were in high school
yeah,
that time?
I was doing grade 12, 2019.
Yo, so what yaba kanjani reaction from your family members and the community? Wahendlisha kanjani ukuthi abantu bakubuka kanjani, your peers ukhula bayabona isisu siyakhula phela each and every day. Yaba kanjani reaction and how did you handle leyo reaction yabantu?
Ekhaya ngathi sizo akukho futhi uma didn't speak to me for weeks and my twin brother wengangikhulumisi nje at all and umuntu wayengisupport ekhangi ngasho ukuthi sesoma umdala yena nje she supported me noma ihlala kude esikoleni but she was always
supportive.
Yeah, I changed friends third term of matric because abangani bami nje babe sebe shady about the situation bena ma comments abawashoyo angekho right. So
in that time vele mangabe ukhula being pregnant eklasini kuya kube khona ama topics akukhunywa ngamhlaphe ko life orientation
besha ma jokes kuthiwa we are silalisa.
I can only imagine.
Kunama challenges amaningi yazi.
Lapho udla eclassini, you always eating eclassini.
You always sleeping.
You always sleeping.
So how did you cope? School work, ngapha you pregnant, ngapha ekhaya bakucasukela. How did you cope?
Ngakhopa because ngaphasa nje kahle futhi.
Wow. That's good. That's good,
man.
Pick up all your broken pieces. Qhubeka nendlela. Load your hand.
Yeah. Mhlambe nje, oh yeah, mhlambe how has having a baby at a young age affected you as a person? Mhlambe kwehlisa self esteem yakho, mhlambe nje wayibona mhlambe usumdala kuma peers akho. What happened to you? What affected kanjani?
Yeah, ngisho singayibona sengimdala because izinto engiyikhuluma nabantu abangama peers amanje ayisafani.
Yo,
like I can't be in relationships nabantu abalingana nami.
Because
having a child iyakwenza ukuthi mature kakhulu empilweni. So and angiboni ukuthi yangenza ukuthi ngingaboni ukuthi I'll ever have a child ever again.
Sure.
In my life never gonna happen.
Ufundile maphutheni.
Ngifundile. Ngisho ngathi wasengiy right. No.
Kodwa yathi engithanda ukusho mina kwena sis Anele ukuthi ukuba nomntwana akusilona iphutha.
Akusilona.
Yabona uNkulunkulu umntwana uma zingakafika emhlabeni wambumba ungakazi nokuthi wena uyowe kwenzeka uthola umntwana. So umntana we surprise kahle hle angikukhuthazi kona ukuthi sesakhula sisengage kakhulu kuma social intercourse but uma isimo sasifikile
yeah we cannot change the situation King.
So yabona mikhuluma nje ngiyumzali.
Wow.
I've been under the situation before. Ne I was still in college and this was khathi it was 2015.
But it's different for you King because umfana you don't get to experience ukubukwa abantu nje
esikoleni uniform.
Hey bo.
But ekugcineni uzoba umzali umzala I wasn't expectant. Nomuntu okhulela ingane kweyangwe lesikhathi uyi expectant. So ama challenges obhekana nawo ama challenges engibhekana nawo nami I had to face my parents. Ngibatshela
sengimithisile mama.
Sengizoba nomntana.
Yo.
It was very difficult.
Yeah.
And ngikho isikhathi ngisesikoleni ngaba ne stress kwamina. Ngaba ne stress ngicela umuntu oh I'm struggling financially. So yini ngabe engayenza ke njengamanje ukuze ngikwazi ukusupport umntana. And ngiyabuka nezinyanga ziyahamba. Angenzanga ngathi esikoleni ngeso sikhathi. Angenzanga ngathi esikoleni and I had to drop out.
Yo.
Hamba ngiyofuna imisebenzi. Ukuze ngikwazi ukubuya ngibe ubaba enganeni. Right, laleli ngikhona masana ngena njengamanje sakhuluma nayo ke intokazi lana yakwaMkhize uAnele sikhuluma ngayo ke udaba lalo olubaluleke kakhulu udaba le teenage pregnancy kanti ke njengamanje sokuthi sibeka kuona ke umusic wethu omnandi kakhulu masibuye siqhubeka naloke udaba ebese
usahleli nathi kwi mid morning rush from 8 to 10 senaso ke siphalaphala sentokazi uAnele Mkhize. Thank you so much Anele ukuthi ube nathi namhlanje, yazi you are so brave. Omunye umuntu bengekaza vuma ukuthi azo interviewa ngalendaba. Abantu they don't want to talk about this thing. Siyabonga kakhulu mama ukuthi ube nathi namhlanje kwi show yethu.
Ngiyabonga nami.
Mhlambe nje ukubuza ukuthi umama wamtshela kanjani? How did you approach your parents? Ubatshela ukuthi mama I did this and this so now I'm pregnant, noma watshela usisi wakho ukuthi ngicela ungitshelele umama kwenzakalani?
Ngatshela usisi wami omdala ukuthi a text umakho ukuthi she wasn't home entambama nje ngabo 6 and then she texted her ukuthi
okay when I How did you find out?
I already knew before nje I even skipped my period. I was like something something is wrong. And then ngamtshela usisi wami and then was I let's wait ngizin skip my periods and then ke ngiyo check. And then ngamtshela futhi the guy ukuthi no something is wrong. And then khasi sangiyo check already vele I knew ukuthi it's positive. And then salinda ngathi ngaba ne 6 months sami sesingakhulike luckily.
Awunasi sisi ukushuthi.
Sakhula nje sengishile ekhaya then
ngisayo. Soqala ukukhululeka.
So uma wathini reaction ka ma?
Wabuya ngakusasa because she didn't come home that night. Wabuya ngakusasa wathula ke lokho lokho.
She didn't come home because of the text or because vele wayengeka
buya. Wayengeza buya vele.
Oh,
wabuya ngakusasa emini.
So how was the relationship between you and your mama after usomtshelile esefikile ekhaya eselazi udaba ukuthi you are now conceived?
Yayingekho inhle sasingazwani for a long time because namanje kusakhona lokho sometimes uthi ya but sesi right manje sesiyawazi ukukhuluma ngezinto.
I'm sure ugogo akafundi lutho ngomzukulu kodwa
how am I
banjalo
ngize ngithethe bayamspoiler uyamuspoila umnika noma yini ayifunayo.
Awuzi una ngakhi manje?
Una 1 uzothena 2 ngo-October 18.
Oh wow.
Well yes, I'm glad that ukwazile ukupick up wabuyela esikoleni. Abanye kuyenzeka hlasimbe bagcine bengabuyelanga esikoleni mhlawumbe bafeel i-depression ngendlela ezahlukahlukene njengoba ngingasho gcine ufuna imisebenzi laphayana laphaya kungalungi kwesinye isikhathi.
Ya kuthi nama parents ayakwenza ukuthi uyeke isikole amanye. Mina nje umama bamnyekisa isikole.
Yena her age?
Yeah, she was 21 ke yena lucky.
Oh, she was old.
Yeah, she was grown bamnyekisa. Mina nje wangitshela ukuthi angisiyeki uzohlala yena nengane. That's why ngangihlala ekhaya last year vele.
What a loving and caring mom.
So much.
She's so supportive.
Yeah, she's very.
Mhlawumbe ubaby daddy ke yena wathola kanjani? Wamtshela kanjani?
Ngamtshela before ngiyothesta ukuthi ngikhulelwe and then wathi ngihambi ngiyothesta and then ngamnika I
pregnancy test.
Yeah, ngamtshela ukuthi yabo I told you ukuthi ngikhulelwe and then from there kwaba ngeke ngisho ukuthi kwaba right because wahamba wayegoli.
Oh yeah.
Yeah, and then when he came back wafika ngalezo izinsuku nje ekhaya and then from there akazi ukuzwenzalani ngengane yami.
Hayibo.
Oh, right.
Mean. Agazi.
No, afangisho 200 stick sweet.
Hayibo.
Jesus.
Hayibo. So, mangabe upostile ingane uthini?
What
does it say? You still have his number?
No, nothing. Anginayo ngisho on social media. Angidingi.
Yo. Oh, that is deep.
Right, akange sizwe we Miss Mkhize, Miss Gcwebe, Miss Ngonezi. Ngabe ngibiza kahle.
Yeah.
Right, imapi amagama mhlasimbe aneziyalo noma what are those words that you would like to utter or that you would like to convey to your peers?
Nabancane, and what would you like to tell your younger self nje?
Ungaba advisor uthini ngesimo sekwabhekana naso because kuyithindele ibuzo abaphambili usingaphambili kwabanye bangafiki lesigaba kusona imuphi ngama advisor ngakho njengamanje osafunda noma osakhula
if ungakaqali ukuba sexually active ungaqali just wait because it's not worth it noma makuthi usuqalile you better fana uyohlela family planning to do something about it because you can never trust umuntu esilisa. No offense but you can never umuntu akuswitnishe kanti sekuyonakala just nje go for family planning noma just don't start uqala ube nolwazi ngakho before you do those things.
Well, yeah. Oh, siyabonga kakhulu ntokazi. Yazi, you are such a brave woman.
She's a brave woman.
Yazi, abantu abaningi bayakusaba ukuphumelela ngazo lezi ngezimo ezifana nalezi. Kanti ke it's not a shame actually.
It's not a shame.
Okwenzekayo kusuke sekuhleliwe ngeke kuze kuvimbe.
Impela.
Right, njengamanje ke mlaleli sikuthathe sikubeke kona ke umnyezi kwesomnandi kakhulu. Kanti ke khumuze igama lentokazi sahle nayo la e-studio uAnele intokazi yakwaMkhize. Kona ke intokazi njengamanje uAnele intokazi yakwaMkhize.
Lekhabazela. Siyabonga kakhulu Anele. Thank you so much for joining us and sharing your experiences and your journey with us. I'm sure baningi abantu abafundile from istory sakho. Nje mhlawumbe ungathi nje amazwi nje okuvala nje to anyone, especially teenagers, especially to ama teenagers that are pregnant and that are going through a hard time njengamanje.
Ngiyabonga nami ukuthi ningibizile la ekhaya. Into engayisho ukuthi just know who your friends are. Know ukuthi ubani umuntu ozobe hleze khona eduze kwakho.
Ngisho sekunzima.
Yeah, ungabalelela abantu ukuthi bathini. It happens to everyone ukukhulelwa, akusiyona into eqala manje. But just know who you are, focus esikoleni, wazi ukuthi sasa lakho libhekephi. Ungafocus futhi ukuba kwengani ngoba uzoshona. Uzophaza inhliziyo ulokhu khala.
But like I heard
they will hurt you. Focus on you and your child nje ukuthi be right, that's it.
And also unawe as a woman ubuye phele gaming.
Yeah, ubuye unakekele futhi after the child. Don't let yourself go. Be beautiful njengoba ubumuhle before ingane. Yeah.
Thank you so much Anele. That was Anele Mkhize esherela nje experience yakhe. I hope abantu kuyabaningi bafundile from lokho akushilo ke. Thank you so much Anele Mkhize.